wanna need a bad man, then I hear some boy, big boss, bad man voice. Naka mapesa natafuta sizi kosi. Awe, usilete mikosi. Awe, shakuwa mdosi. Bata dele siyo tu jumamosi. Tukipote, tukikosa, tunapost. Awe, usilete mikosi.
Tukisha lewa, matusha uriki. Tumefata pome.
Peke yangu duniani, ebu wacha mabebebe. Kijabili siulizi bei gani, misinaga mabebebe. Kila day na mto, baby, kila day na mto. Kila day na mto, baby, kila day na mto. Kila day na mto, baby, kila day na mto.
Tukisha lewa, tusha uriki. Tumefata pombe.
Yeah, I'm a